hunitoki bongo. Masaa 24 uondoki tu kwenye moyo wangu jenga. Sawa, mana kila unapodunda buna jaje jina lako kwenye moyo wangu ishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Don't you go away. Sio ni kama tapata zaidi ya wewe. Don't you go away. Minataka niwe na wewe milele.
Wenye chuki na hira, basi kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila. Eti na kesha na kombea, ndo kisha na jombea. Cause I see this love in there, and I promise to never share. My baby boo, asa mbona unishi hamu kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea, and I swear nda kutolea, wewe na kutolea. Mwenza kuku nyuma shazunguka, sitakata kumbuka machungu. Yale si mapenzi vitungu, ila baby wewe ulinifuta machungu. Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu. Don't you go.
Don't you